shira da damara darara halad na shaha da'da aga urur sada dadka dor wakiliyo waxa jira da damara darara halad na shaha da'da aga urur sada sada wuxu dalasha ku xiga oo li ka jacel waxa kala dhamaatan marka jeeb ku dhigabo shil waxa ku dhaafsada wuxu dalasha ku xiga
Connected with Cabin Eye Films and subscribe today.